besizovakasha la e-ofisini lakwa-SASSA lase-Roodt Port emveni kokuba sithole imibiko eminingi yokuthi umsebenzi awenziwa. Siqeda ukufika lana manje and sithola abantu bagcwele lana bayaphuma, abanye sebeyahamba ngoba batshelwe ukuthi abakwazi ukusizakala. Uma sibuza kwabaphethe bathi kuthina kunenkinga ekhona phakathi komqashi nabaqashwa, leyo nkinga inokuba nomshini wabo lo okuthatha izithupha okuthiwa abakwazi ukuwusebenzisa ngoba kusekhona leyo nkinga okufuneka ixazululwe. Sizo-ke kuthiwa inkinga kuzoba kunecala ekuzoyekwa kulona ngey'nani zaka-October. Siyethemba-ke ukuthi uma lelo cala selidlulile abantu bala e-Roodt Port bayokwazi ukuthi bathole bonelelo zabo. Kwabanye babo kuyiyona phela imali abanayo yokuthi badle nokuthi abantwana babo baye ezikolweni.